mpenzi 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 mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi mapenzi. Leo kanza kunitabele.
Ananitabele.
Ananiona mibwege.
Ananiona bwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Bongo za kongoro. 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 Bongo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Bongo za kongoro. 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 Bongo za kongoro. 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 Kongoro.
Ndiyo basi tena.
Haunipati.
Haunipati tena.
Oh, ndiyo basi.
Ndiyo basi tena.
Haunipati.
Haunipati tena.
Na ukoko kujitumisha meseni. Na ukoko kunitaita baby. Na ukoko kujitumisha meseni. Aikoko
kanza kunitabele.
Ananitabele.
Ananiona mkwege.
Ananiona mkwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshetege.
Foko za kongoro. 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 Foko za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Bongo za kongoro. 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 Bongo za kongoro. Kongoro. Kongoro.